tushashina Yapo wale tupinga Na Mola na tulinda Kwenye hivita ya wajinga Kwanza tuko juu 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 Tuko juu 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 Nasema tuko juu 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 Sinaona tuko juu 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 Tuko juu 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 Tuko juu 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 Tuko juu 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 Sinaona tuko juu 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 Pasi na hodi bandari kinga na timba Cha mtu kimba na fata yangu vato na kimba Shuka salama mnara mwenge daima umedinda Shida no tabu zera za maji kupanda mlima Kesi kupewa mzama na hewa mbradi fitina Shtaka ni hewa chaidi maboya jaji kapinda Wengi wapeseo leo beberu kenda kashiba Moja ya mnyonge serikali zamani imekwida Kujuana so rafiki ila urafiki ni kujuana Watumbo moja so ndugu pendo kikosekana Yatima hadeki pambana uashikishe mopa Msoto mbegu ya Heri, mkeka ndo uleta sofa Yeah, we do for the business That's why stejini na leta madness Nasifanyi kama ni priceless Wanashangaa mini mtu ama alien Hey, sieleweki sometime zero Mamuzi na ufanya kikamanda zero I'm taking over, sugar wana nita hero R.I.P. faza ima nika zero Yapo wale tupinga Na mola na tulinda Kwenye hivita ya wajinga Kwanza tuko juu 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 Tuko juu 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 Nasema tuko juu 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 Sinaona tuko juu 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 Tuko juu 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 Tuko juu 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 Tuko juu 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 Sinaona tuko juu 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 Sende kizembe kocha pembe tukai Usilete wenge au mapepo tafry Unichukia, unipende sawa Ukaribia, unitenge sawa Na nitafuta mina, tafuta riziki Sifai kama kiti, moto ndani ya msikiti Sipe kui kwa toto mpoto na waza kutimiza doto nyingi So, mpocho pocho, bako no coach ni maprofo so fidi Umaskini undani ya kili na kili nyingi zina chosha Doto nyingi zina kwa makasi na gota Unajistukia na ujui, kipi unogopo Usingizi ukosa mano, kipata nafsi ilo choka Kuwa muda so mother brother ni suicide Vua wanda vami da bwada kwa rusha Inaumiza kuona Lemo aminia kata tama Inaumiza zaidi Kuona ole msendia kukata Kuna
tushashina Yapo wale tupinga Na mola na tulinda Kwenye hivita ya wajinga
Kwanza tuko juu 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 Tuko juu 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 Nasema tuko juu 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 Sinaona tuko juu 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 Tuko juu 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 juu